nikuchie fiti na dai kukupin maze usikie dizi na dai nikuchiu nikubloka big G na dai to relax to kidishi minji na dai nikudigi usikie fiti na dai kukupin maze usikie dizi na dai nikuchiu nikubloka big G na dai to relax to kidishi minji
Baby bend over, if I put it in game over. Mana jiggy mana strong like a soldier. Swing and me jangle over. At your back, baby bend over. If I put it in game over. Mana jiggy mana strong like a soldier.
Na dai nikudigi, usikie fiti na dai kukupin maze usikie vivi na dai nikuchiu nikubloka. Big G na dai to relax to kidishi. Minji na dai nikudigi, usikie fiti na dai kukupin maze. Uskie vivi na dai nikuchiu nikubloka big G na dai to relax to kidishi minji ban ban super aliban super akikupa basi cheza na giza mimi siko sawa nimejawa na kicha nimekuja kama nyota sasa nimenga shikisha murio akikupa basi buda pitisha mishandle dismantle lights camera action takudigi to the feet kwa kiti takudigi to the feet
exclusive from SureLoaded.com.